the baddest.
Itambere na mbere twe turakundana, tunafanana na tunaendana. Yeah, yeah, yeah. Sweetie, sweetie, kapipi. Wetty, wetty, so sexy. The way you want me, lotate. Yeah, you got me crazy.
Niwa kusamuru kutima wanjula simba. Kuko na uko sumba. Uso ninge kubabara. Niwa tumamu yunganya nikondari limba. Leungina kuchuri nimba. Nukuri na kwemea.
Baby, let me be your controller. Controller,
remote yango.
Baby, let me be your controller.
Remote yango.
Kwa kinyaji basi watamani. Hakuna chaku kufananisha na wewe. Au labda pensi, ninge kwa hifadhi basi yangu wewe. Sioni chaku tukumanisha na wewe.
Mana naomba dua kila niwakapojua. Au inyesha pomvua tusianguke. Asi unajua wengi wananisumbua, ila nimeshajua chaka langu ni wewe.
Niwe kusamura mutima wanjoga simba. Kuko na huku sumba, uzungine kubabara. Ni utuma muyu mwanya ndiko ndari rimba. Yungina kuchuri nimba, nukuri na kwemea.
Baby, let me be your controller.
Controller, remote yango.
Baby, let me be your controller.
Controller,
remote yango.